Yeah, so here nigga, Baba Yusra. Mini master is the kimbo, kitana nita mbwa, shindo, star bila scandals, baba issue na jingles. Bado nina spit push, wada usimu wanakata, nasikia bado wana push, leba tunakula bata, wanaulika who's that? Game isha kuwa seli, hakuna pa kutokea, media zina uba belly, but still na play fair. Mindo, star boy, hella kwanza, yuka box, hama kwenye convoy ya pro box. Akaunti kibao banki wala siyo kule insta, mindo yule full back, tena wana nita keeper. Rainmaker stopper, shipper, ni follow kama Twitter. Siogopi kuitwa zuzu kwa vina mina shemsi. Maali malie fuzu na funza hino fasihi. Sina promo za kishamba, bila promo nina tamba. Sikiza somo kila stanza, we ni mono ngoja kwanza. Mistari nandika daily kama gazeti la Nation. Mefeli udogoni uzeni ucha window pension. Sina kinyongo na media wala sihitaji tuo. Meni somo Wikipedia unatangazo na nijua. Yeah. Wenye sifa za the best na waficha kapu. Nasikia reduce the pace, he's a punch man, you killing. Ni ngumu kutoka less, mindo sound is still checking. Me so social like, bila social like, na make some partial right. Siamini loco high, yeah. Nasikia pua wanabana, na bado hakinuki. Mindo mzimu wa Osama, usijifanyo ni kumbuki toka nduki. Siso meki, yeah, siso meki kama hela kwenye pochi ya mzembe. Usipagawe na trailer, shostingoja movie yanze. Kama vipi basi twende. Msafiri kama solo, begi na ramani toka young mini bolo. Adui number one, samahani kuwa mpole siyo kolo. Nigo Swahilini, yeah, baki na mimi aka Mr. Blue. Ukipandisha majini mindo subiane mkuu. Sugu Mr. Cool, siyo fake Guanju, yeah. Kwenye chati za kupanga, sina namba nipe hela. Wanahonga, wana sana, bado nipo inawakera, yeah.
Mindo yule Semi nani, sitachoka kwenda mbele, adumisho walote. Mindo yule, nao semi nani, sitachoka kwenda mbele, adumisho walote.
Mindo ni samwe madogo, vipi mtelewa. Miaka kumi kwenye game na bado na kipiron. Na tutoka siwaoni, kwani walienda wapi, awalirudu walikotoka. Yeah. Ni bali tulikotoka na bado tuko pamoja. Tunaruli hizi streets ni wazi mandugu machungu kweli Mungu yunasi. We got the keys, oya sango tell the OGs to respect the kings. Mindo yule handsome boy ambaye bado niko single ex. Wa yule demu wako ambedele anakuambiaga eja still miss my boy. Hizi sio siasa za Jubilee au NASA, kwa jambo silolijua hata boy atakuzengua. Niliputana Rauli kwanza kabla nimjue Grace. Miaka kadhaa baadaye wakaintroduce kwa Yusra, wakaniambia nisipojipanga basi muda utanipanga.
Mindo yule, na usemi nani, sitachoka kwenda mbele, tabumisho wa yote. Mindo yule, na usemi nani, sitachoka kwenda mbele.
The best rappers in town, Jano the boy, Mwana, Raholi, I got you homie.